Smokumziki.com.
Yeah.
Nangunga minangunga ni mapepe Sikujivunga kaona pisi minilete Mlango nkafunga ila nagonga muda wote Ni mwakago pandunda fiesta bola sepe Boya mshua vipe, achia sete Atwezi kupokeza na baba isiwa pipi Hata dunia itashanga, wezume niza Itini kwa chiki dogo changa msheda muto babala Somebody hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.
Noga, ifanye tamkunoga Ukijitoa sana mwishowe wanakuroga
Weronga, ronga, weronga tuanagonga
Waonyeshe watu huyu ni wangu taipiwa na shoga Wataka ucheka na buwana wakata Wataku zunguka ushangai Wataku chekia vizuru soni na mai wako apite nai Kizembu sikai, tena ujandai
Oga takata, kama unautaka
Somebody hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.
Somebody hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.